body to the right, to the left now. Take it up and toss it up now. Wind it up, wind it up. Put your dad, dad.
Mina shona phansi ukhuphuke na, ushaye slow uphuthume na, masokhathala uphumule na, uyithathe uyifake enhlizweni ukhulume na. Then you shake it up, akusekho ukwehlela enithathe itheni la. Sekuyoze kuphumela, sinyakaza ngisho kuthiwa sekupheli na. Igazi lidedele, umzimba udedele, yeke ifika izenzele. DJ Siyanda, awudlali wewe. Jiga, majava nejiga, babonisa ngubani, manje ngelizinja suka.
Izinja zaba zingishayeli jika khona manje. Ngangabazi ngizoni motorize. Eish, izamamazi sithi pola nice. Awunyakazisa umshini ukuze ukwata pass. Mene bus lama unatha ma top class. Eish, we don't judge if you wanna join us. So long you don't touch la bantwana uzongiphatha. Ngiyabafena base batha close fight. So ungawari lobu nzima ziyongiphasa. Ubeke igas phansi vele sekhona abaphansi. Yeah that's right, athi isigudlu zamavasi. Uzwane nabakulu zamatras. Eish, bazokhala ngaphansi. Nalabantwana abablangi bazobona ngathi. Mabe ngahlelekile ngifake i-order fast. Eish, awuselile uzoli-authorize.